Butoe ngila ya machara banache wa mchibina cha Lions Club mu Uganda bawanja gidaba zadde mugwanga lyonoku wayo budde okumanya ebizibu ebikwata ku baana bamwe ebiba bibidde okukosebwa ku mibiri gyabwe n'obuwongo nga tewali ayamba. Bino nno basinzidde mu kubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'okusitula abakyala n'abavubuka ng'ebimu ku bikujjuko ebyokujaguza omwezi ogw'abakyala ng'ensisinkano ebadde wali ku Boulevard mu kibuga Masaka. Musisinkano eno omusirikale wa polisi avunaanyizibwa ku nsonga z'abaana n'amaka mu disitulikiti y'e Kalungu Grace Namala ategeezezza nti abakyala ng'abaana abaana baabwe babaleka awaka okugenda okunoonya ensimbi era ategeezezza nti basisinkanye ebizibu by'amaanyi nnyo kwegamba okulaba nga olw'ensonga nti emisango gino giyongedde nnyo naddala mu disitulikiti eyo ey'e Kalungu n'awalala era nga bangi abaana bafiddwa n'obulamu bwabwe naye ng'obuzibu buvudde kuba nti abakyala kaakati obwongo buli mu kukola sente tebuli ku mwana. Abaana babalekedde abakozi babalekedde ki ekyo ne kiviirako okutabanguka kw'amaka n'abaana bafuniramu ddala obuzibu obw'enjawulo.
Abasajja abalala tetuwa bataka bukiibwa ba tetuwa bakazi baffe bikiibwa buli mulwana ewaka mubuzaako bano abaana emirembe ne badduka ewaka n'osanga bafuuse ba street kids oboolyawo n'okufuuka ekintu ekira oba n'okufiirwa obulamu bwabwe. Ekira kye tulina okumanya leta spiritual aspect tuyamba abaana baffe okumanya Katonda. Omuntu yenna asaba abaana be basanga ekituufu kiri nti abaana baffe basanze obuzibu bungi, abaana baffe bali abused, babakabasanya abasajja bakabasanya abaana abato abawala ate n'abaana abalenzi wadde nga abawala oluusi wetusinga okwogerako naye twesanze ngaate n'abaana abalenzi bakabasanyidwa nnyo ate nga bo babakabasanya impact oba effect okusingira ddala oboolyawo eyabawala naye nga ebizibu ebyo bireeteddwa olw'abazadde okuba nga tebafaayo kyabazadde tweyambe nnyo okubeera prepared okuyamba abaana baffe tubeerewo ku lw'abaana baffe abazadde tetukyalina budde bw'abaana omwana bamukozesa bamuabuzinga ne watabaawo amanya
kakati kyekyo n'amala era asinzidde we n'atabukira abakyala n'abazadde abasajja abayisanga ebisolo mu maka mu kifo ky'okuteekawo omukwano n'abaana baabwe ng'emu ku ngeri y'okufunamu omukwano gw'abaana ku bazadde naye abazadde ne bayisanga ensolo yennyini abazadde ne mufuuka bakanga abaana ewaka taata wuuyo mwana ayingira obuliri mama wuuyo mwana ayingira obuliri agambe ekyo kya bulabe. Kakati Lion Catherine Aloyo naye mukyala kiiki Lions Club ez'ebbendobendo ly'e Masaka ku lukiiko lwa Lion Club olw'eggwanga lyonna agambye nti enteekateeka eno bagitandikidde masomero okuli Blessed Sacrament Kimanya ne Lions Primary School Masaka n'agamba nti bakizudde nga waliwo obwetaavu okusomesa abazadde ku nkwata y'abaana okutwaliza wamu.
Tubadde mu New Voices Symposium. New Voices Symposium ziri abakyala abali mu Lions. Era leero ttiimu yaffe ebadde Transformational Leadership Amplifying Women and Youth Voices for Humanitarian Service. Waliwo bingi bye mpulidde, abantu batuwaddeko emboozi zaabwe. Kati Grace Namala n'ajja n'ayogera naffe ndaba nti si nti abaana bokka bokka abeetaaga okusomesa bya famire naye naffe ng'abazadde twetaaga okumanya nti abaana baffe tebali bulungi sina okwogera n'abaana baffe bafuuke ba frenzi baffe tubeere nabo Lions.